Yeah, Azizazioni. Yeah,
Isaiah prophet.
Nesim yokubo, omukwano gwange gwe kugo. Kulembera ngoberere, tuli babiri tubebere. Omukwano leka kwogere, ab'ebigambo bakwebere. Tuli mukwano ne bwe tusoba tetufa ku bwogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Njagala ng'omulunnyanja bwayagala ebyennyanja. Suubiza nti toli nkyawa tondeeta maziga n'onkaabya. Ndi mulavu nyingi naawe my baby. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbu ekyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amasogo ga birungo. Wasuka kale kanneebaze gye wakulira, kubanga tewakubibwa. Bakuza bulungi n'ekonjebwa, kuba tebakumenya. Oli mukyalo omuteefu omulungi omwana ow'empisa. Ali mu buli kimu mu butuufu osaanira mpeta. Neesiimye okuba omulenzi wo, bweraba bwengeze zenna. Saagala baleeta kalebule okutabula laafu yaffe. Engere ekyanaanaana bwe kitaayaaya, nange kyenva ndeewaana nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbu ekyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amasogo ga birungo. Wasuka kale neesiimye okuba owo, omukwano gwange gwe kugwo. Kulembera ngoberere, tuli babiri tubebere. Omukwano leka gwogere, ab'ebigambo bakwebere. Tuli mukwano ne bwe tusoba tetufa ku bwogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Lengere ekyanaanaana bwe kitaayaaya, nange kyenva ndeewaana nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo
kuwasa kyentegeeza onoobasinga abakuvuganya bentegeeza.